abantu abaningi bayakujabulela ukukholwa isethembiso sikaJesu sokuphila okuphakade ngokokucabanga. Kodwa ngokuphathekayo, siyalwazi uqobo olungemnandi lokufa, umzimba ususebhoksini lomngcwabo. Umzimba wethu wasemhlabeni uyakhathala qeda ubole. Angikubingelele, phinde ngamukele futhi enkosini eFresh, ngengusibonelo BT Ngema, ongumlomo kaBenny Diamond weChristian Networks. Akho, uma usuya kuyingcucu zemininingwane ephathekayo, ingampela lento yokuvuka yenzeka kumbe isebenza kanjani? Nangu Paul 40. Eyokuqala kwabaseKorinte 15 verse 37 kuya ku-42. Futhi lokho okuhlonyelayo, awuhlonyeli umzimba ozokuba khona, kepha uhlamvu oluze, noma kungaba ngolukakolweni, noma ngaba ngolokunye, kepha uNkulunkulu ulunika umzimba njengokuthanda kwakhe. Ileyo naleyo mbewu owayo umzimba. Inyama yonke ayinhlobonye, kepha enye ngeyabantu, enye inyama yelwane, enye inyama yenyoni, enye ngeyinhlanzi. Ikhona nemizimba yasezulwini, nemizimba yasemhlabeni. Kepha inkazimulo yeyasezulwini iyodwa, neyasemhlabeni iyodwa. Iyodwa inkazimulo yelanga, iyodwa inkazimulo yenyanga, iyodwa inkazimulo yenkanyezi, yebo. Enye inkanyezi yahlukile kwenye inkanyezi ngokukhazimula. Kunjalo, nokuvuka kwabafileyo kuhlwanyelwa kunokubola, kuvuswa kungenakubola. Kholwa nguJesu, nakanjani lusukulumbe uma ukholwa ngiyena, uyothola umzimba omusha, omuhle, angisho ukuthi ongasayi kubola. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liyifresh namhlanje. Ukuyithola le devotion efresh nsuku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 067 706 0077. Kungenjalo, ungena kuwebsite yethu kuningi okuzokubusisa, ithi www.freshzulu.co.za.